なの。
Karibu East kukwetu 9-5 zetu zetu Vitu pia mvitu ndechu Karibu East kukwetu Na kupenda kukwetu Na kulavu kukwetu Sikia, da siku yanze joyu raukiaga East Give thanks leo meme kit kwa list Kulive long yondo kitu na wish So daily na vwe maswara makuro na ma beast Choka smoke ganja make ganji repeat Piga luku ndia utoke kwa streets Na stay fly na mandege kwa fit Na stay fly na mandege kwa Karibu East kukwetu 9-5 zetu zetu Vitu pia mvitu ndechu Karibu East kukwetu Na kupenda ukukwetu Na kulavu kukwetu
Ati karibu East Miuchi na wanare Nimengara si usare Na hizo kini bei kali Vitu ni clean Kagua mali Na watoto east side wo Testa sali Anyways mungu mbele uswali Sao kuswali Iyo bunda imespamba Wasororeshe ankali Tuendela laser ama chakla tayari Leon pate sultani kidish biryani Gote ya mafans, po kwa jirani Nende west ama south, sezi sawo nyumbani Na wa love, na wapenda hadi siku ntaenda Mini legend, ebu rudia tena Karibu,
karibu Karibu East kukwetu 9-5 zetu zetu Vitu pia mvitu ndechu Karibu East kukwetu Na kupenda kukwetu Na kulavu kukwetu